Black Market Records.
Hey, yo, Clama. This Billy.
Oh my yo, God,
nachafua leo kesho narudia. Ananinyima leo kesho namuomba. Naichapa leo narudia kesho. Tena na tena tunatoa banga.
Yeah. Hold up, hini ya mabola. Hold up, hini ya madonga. Hold up, hini ya magrona.
Wenye
wanabaya, 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 wanazoza.
Chali yako asifanyo met buwana. Shenga na maziwa mdachuleze jainlala. Mute kama lifisha woskish jaizama. Ashani waina nilimjua jana. Banka konti ya manine za dhane ni ya chama. Na finya lapi na get do ni konjama. Nyama 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 mwenye kiti chama. Napenda kujifanya unapenda nyonga sana. Nachafua leo kesho narudia. Ananinyima leo kesho namuomba. Naichapa leo narudia kesho. Tena na tena tunatoa banga.
Hold up, hini ya mabola. Hold up, hini ya madonga. Hold up, hini ya magrona. Wenye wanabaya, 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 wanazoza.
Hold up, hini ya madonga. Mabola pande moja itasikika mkibonga. Hold up, niko fiti na wachocha. Machaji nkujiroga mbaka bosi ya nabonda. Zache nichi yanda waba. Niko steam steam, niko dizzy na jikaza. Manzi yako ameni handa. Ako deep sleep, buda uli sakadanda.
Nachafua leo kesho narudia. Ananinyima leo kesho namuomba. Naichapa leo narudia kesho. Tena na tena tunatoa banga.
Hold up, hini ya mabola. Hold up, hini ya madonga. Hold up, hini ya magrown up. Wenye wanabaya, 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 wanazoza.
Kikosa tia sana, unaote na mashetani. Nizama ndani sana, ungedhani ya mtetani. Venye naragwe kwezi beats, I'm satanic. Niko majani, kwa mavela, ndani ya bustani. Cheki, sajali umba leader. Cheki, tangu enzi za mazigot. Cheki, nyindo part of the reason.
Nachafua leo kesho narudia. Ananinyima leo kesho namuomba. Naichapa leo narudia kesho. Tena na tena tunatoa banga.
Hold up, hini ya mabola. Hold up, hini ya madonga. Hold up, hini ya magrown up. Wenye wanabaya, 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 wanazoza.